All might. Who you need? Ami, Quenye, Goma.
I see she not in a minute. How to talk with Josie?
Nani?
How to talk with Josie?
Nini?
How to talk with Josie?
Oh yeah.
To come on me, we'll tell them being Nini. How to talk with Josie?
Nani?
How to talk with Josie?
Nini?
How to talk with Josie?
Yeah. Siwezi kushindana kujitamba tukijipanga mi wa kwanza na chuitaji ni mikwanja na viwanja kumana naonekana ni mjanja mambo nyetu anajipanga bunda lipo sina saba kujichanga na sasa hivi niko on top straight for the go get it nankishika na bow kweli fuji kama za Machiavelli sasa ndo mana I go for mine I got to shine najiona kama jiga na chembe chembe the wing Mikilizi taka taka na kili Wakipimisha na oburuza Kumina mbili alpha Joe sana smart sana handsome brother man Top players always in ikuta na my brother man Rafiki wa rubber bands Haters wangazisha band All these fake rappers wanna jua
Eyes kushindana na mimi Hard to toa Josie Hard to toa Josie
Nini
Hard to toa Josie
Oh yeah
Mtu kama mi wa tanda mbia nini Hard to toa Josie
Nani
Hard to throw a Josie
Nini
Hard to throw a Josie
Wanasema na black too much Na nikiacha Versace na Gucci Wanasema na poteza touch Hawa watoto wa juzi Na wachora wanavoreta makuzi Hawawezi kushindana na mimi Sababu hili gemu ni mimi Na wajui hizi haso kama mimi Wataniambia nini? OG kama mimi Parking kuna cruiser kama kumi Na haya madini shingoni bei yake leo sisemi Taita CEO wadei waka Nalipeleka gemu na vyotaka Kila siku kila mwaka Na sio leo nitoka tuliko toka Watoto juzi wakivimba sitishiki Natoka kwenye kizazi cha muziki bila kiki Kiro safi msela kipata hera na furahi sui na chuki I'm tight nigga, triple OG
Eyes kushindana na mimi Hard to toa juzi Hard to toa juzi Hard to toa juzi
Oh yeah
Mtu kama mi watana mbia nini
Hard
to toa juzi
Nani
Hard to toa juzi
Nini
It ain't over for two silver baby Oh God Shhh
I'm Kenny Kina, I'm counting my dough Nataka pima, you ready for what? Manata kika, don't count anymore I like for squeezy, tishindani, not toto wa dogo
Mana kuna rapper kun compare Labda ujo nifanya kanjia kutokea Akuna rapper kam mimi na usi yeyongo pair Ndumana kamleta lunya iri tuwe kamo pair
Na ni mwone
Sana
Na baro ni na wone
Sana
Saibi na pesa ndo ni taone
Sana
Squeezy na bow na ma bow plan
We bowlin
Alafu kushindanisha na toto tachekesha Tafanya watoto fiko pressure Mina shindana na rappers wanye pesa Awo watoto dogo
Eyes kushindana na mimi Hard to toa Josie Hard to toa Josie
Nini
Hard to toa Josie
Oh yeah
Mtu kama mi wa tanda mbia nini Hard to toa Josie
Nani
Hard to toa Josie
Nini
Hard to toa Josie